bontsha ho lekana me ya e hlweke
o be o tla
o pilong re tlameile o bontsha ho lekana me ya e hlweke o be o tla Shokomela Baba mataka makini Shetso asaluka Shokomela Shompasi baka sahau Usingele zekelo lahau Ubaba ibiza mezwale Uribari gato mete uena Itokomele Tiwa mati baba mamole Kiribika harapo ya wangu Tiwa mati baba mamole